Foto sappo hemma jeetati. Dawda hemma Bathsheba. Samuel ɗiɗaɓo suura sappo e go'o hemma sappo e ɗiɗi. Nyalaane go ɗon nan Dawda no ton dow no yaha dow laamorde muɗum nan. Sey o holliri o iyeraajo booɗuɗo imo looto. Dawda yiɗiimo heɓanamo hoore mum. Iyeraajo inne maako Bathsheba. An ko o de Uriya soojeeru nder soojeeji Dawda. Uriya dilli o yaha o hona wayɓe Isra'iila. Dawda lilani ardiiɗo konu maako. O yi'imo gaɗa fugo gaɗata ɗum wara Uriya nder konu. Gaɗa majjum Dawda adi Bathsheba o wartanamo deekiraawo. Amma ɗum ko Dawda waɗi ɗum welanaayi joomiraawo ɓernde. Ɓii Dawda afon mo Bathsheba rimanimo sey o maayi. Dawda tori joomiraawo yaafanoomo hunne kalluɗum kon ɗum ko o waɗi.